burburkii dawladdi dhexe ee dalka kadib waxaa hadda inta badan dib u soo laabanaya goobihii madadaalada iyo meelihii lagu ciyaari jiray ciyaaraha kala duwan ee ay dheelaan ragga iyo dumarka sida kubadda gacanta ee afka qalaad lagu yiraahdo basketballka haweenka ayaan inta badan ka soo muuqan ciyaaraha kubadda noocyadooda kala duwan ee la dheelo walow maalmihii ugu dambeeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ay ku soo badanayeen gabdhaha danaynaya inay ciyaaraan kubadda kolayga kuwaas oo lagu arkayay garoomada kala duwan ee lagu dheelo kubaddaasi qaar ka mid a gabdhaha ku nool baydhabo ee ciyaara kubadda kolayga ayaa ka warbixiyey sida ay ugu suuro gashay dheelista kubaddan iyagoona codsaday in taageero iyo garab istaagba loo muujiyo
wallaahi adi hal sano ku dhawaada cayaarooya muddoada hal sano ku dhawaada cayaarooya haa gabdhaha kabtankoodaani waaye inkastoo gabdhahani iga horeeyay ay joogaan gabdho ani hadda markaas islaimaani ay joogaan laakiin hadda gabdhaha qofka ugu firfircoonaani waa isma faalinaayo laakiin kabtankooda ahay marka gabdho cusubna way jiraan oo hadda mar dhow imaadeen saas darteed caqabada gabdho mar walba way imaadaan waxway bartaan laakiin hoogaho sidaa ani hadda la ii faluulaya camaday ka cararayaan dhammaantood wallaahi horta beemkuu sheegaya caawinaaddan dowla mar hore nagu dambeysimo hadda anaga dhexdeena lah wax walba qabsanaa maamulkeeda noogu weyn intaas wax ka weyn maba arkimo wax walba anaga lah isku qabna adi haddii kaba naqato haddii dhal naqato anaga lay xaggeena ka raasanaynaa mooye wax hadda dowladna gacan qabatay ma lahan haa afarin waa u diraa sababtoo ah mar walba hadda fiiri kubadda cagta hadda markay la cayaarayo camal dhallinyarada waa la gacan qabtaa oo wax walbaa loo sameynaa anagan saas ii ka daranaa rabnaa kubad inay tahay dadka inaa ogeysiino oo wax walba aan nanoo qabto aa rabnaa anagana
haa sax fariinana darow jara una gebdhiana gebdhuu dadkun minoogma dheelayaan ay la ernay ahna booqoday ayniinkooy wal ayniila qobaday waliba jartay dad oo mar welba booqosho daawashintan kooyaan laakiin nan wasiirka oo mar antimaniinka kooyan laakiin waliba fadaana intiisu hana booqoda gebdho ahaanta basketballka ni tix geliyo fadaan oo niinkooy
waxaa jira haween badan oo ku nool gudaha dalka kuwaas oo dheela kubadda kolayga iyo kuwo kale oo jecel islamarkaana danaynaya in kubaddani ay dheelaan balse waxay intooda badan sheegaan inaysan helin dhiirigelin iyo garab istaag ku filan